kidogo, simu takuvutia. Una hela kidogo, magonjwa hautibiwi. Ngoja ngoja tu kidogo, simu takuvutia. Knock knock who's there? Landlord anataka kodi, wamekuanda una fare. Usilie, usilie. Kesho yako iko shore shore, hey. Unahisi amedilitele, hey. Usiwari yeye yuko nawe, hey. Itakuwa shore shore. Jashoka na kutoka
uzidi kungangana,
siku moja utafika.
Uzidi kungangana,
mama mboga katamboka, wa mjengo we koroga, mpishi we pikaga, ulinda lango we lindaga. Mama mboga katamboka, wa mjengo we koroga, mpishi we pikaga. Usiwari yeye yuko nawe, hey. Itakuwa shore.